Saudi Soul with the Red Fourth Chorus, the a cappella version of Kuliko Jana.
Ananipenda leo kuliko jana.
That's Kuliko Jana Sautis. All played for Shuko in Chingola. Got a call from Mary in Kawe. And staying with that part of the continent, this is Christina Shusho with Onikumbuke. Bring out a time at 5 minutes past eight on the Gospel Show in Phoenix.
Tuliokusanyika hapa uibariki Tanzania iwe nchi ya amani na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.
Serikali yetu na viongozi wakumbuke.